You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
qorshaha caymiska naafada qaranka waa isbeddel weyn oo ku aadan sida ay dowladda Australia u taakulayso dadka naafada ah. Matt Wright oo ah maamula laameedka daryeelka naafada ee dhanka ka qaybgalka iyo kamid noqoshada bulshada ayaa isagoo arintaasi sharxaya waxa uu yiri.
So the National Disability Insurance Scheme, or NDIS, is a new way to provide support for people with a significant or long-term disability. And the aim of the scheme is for people with disability to live an ordinary life like any other citizen, and that's a life
that's part of the community. Qorshaha naafada qaranka ama NDIS waa hab cusub oo lagu kaalmeeyo dadka naafada daran ama joogtada ah qaba. Ujeedada qorshuhuna waxa weeye in dadka naafada ahi ay si caadiya oo sida muwaadiniinta kale lamida in ay u noolaadaan, taasina waa qayb kamida nolosha bulshada. Matt ayaa waxa uu sidoo kaleetay caddaynayaa in ay jiraan shuruudo haddaba dhowra si qofku uu xaq ugu yeesho daryeelkan.
You must be under 65 years of age. You need to be an Australian citizen or permanent visa holder with a permanent and significant disability as well. So, for example, a refugee visa subclass 200 is accepted as a permanent visa. And in relation to a person's disability, that it needs to be permanent or considered permanent.
Waa in da'daadu ay ka hooseyso 65 jir, waxaadna u baahan tahay in aad tahay muwaadin Australiana ama waddanka deganaansho joogta ah ku jooga, lana nool xaalad naafanimo oo joogta ah ama aad u daran. Sidoo kale, dadka ku jooga waddanka fiisada qaxootiga ee tirsigeedu yahay 200 waxa loo aqoonsaday sida qof deganaansho joogta ah waddanka ku degan. Dhanka naafada qofku la nool yahay waa in ay noqoto naafo joogto ah ama in ay joogto tahay in loo aqoonsado. Haddii dhagaystuhu aad u malaynayso in aad ka mid tahay naafadaasi la tilmaamay ama uu kugu jiro dareen in aad ka mid noqon karto, fadlan waxaad booqan kartaa websaytka daryeelka naafada ee www.ndis.gov.au ama waxaad kala xidhiidhi kartaa dhinacyada ay arintaasi khusayso telefoonkooda 1-800-800-1100. Matt ayaa waxa uu intaasi ku daray in qofka haddaba la marinayo qaab lagu hubsanayo in uu yahay qof xaq u leh in lagu daro dadka ka faa'iideysta adeega lagu taakulaynayo naafada. Qofka haddaba marka uu noqdo qof xaq u yeesha daryeelkaasi waxa uu noqonayaa qof hela faa'iidooyinka adeegaasi, wuxuuna xaq u yeelanayaa in uu doorto hay'adda ama dhinaca adeegyadaasi siinaysa iyo weliba taageerada iyo taakulaynta uu u baahan yahay. Dhinaca kaleete, waxaa jira caqabadaha mararka qaar soo wajaha dadka doonaya in ay codsadaan qorshaha caymiska naafada qaranka, taasoo mararka qaar dib rida in qofku uu waqtiga ku habboon amaba habka ugu habboon in uu u soo bandhigo dhibaatadiisa si dowladdu ay u caawiso. Caqabadahaasi waxaa ka mid ah dhanka aqoon la'aanta luqada Ingiliishka oo qofka mararka qaar dhaxalsiinaysa in uu la gabado dhibkiisa, iyada oo sidoo kaleetana ay dhacdo in qofku uu u soo bandhigi waayo dhibkiisa si ku habboon amaba uu u soo muujin waayo heerka dhibkiisu uu gaarsiisan yahay. Wax kasta oo caqabadaasi ay saameynteeda leedahay, balse adeega turjumaada ayaa loo diyaariyey dadka iyagu naafada ah ama ku dacwoonaya in ay naafa yihiin, si ay ugu fududaato xaq u helidda soo bandhigidda xaaladahooda nololeed ayna u helaan kadib baaritaano la marinayo kaalmada ay mutaan. Kathy Nying waxa ay daryeela u tahay gabadheeda 20 jirka ah oo magaceeda la yidhaahdo Laura, oo iyadu dhanka dhimirka ka xanuunsan. Kathy oo haatan aad ugu faraxsan kaalmada iyo daryeelka ay dowladdu siiso gabadheeda, balse waxa ay sheegtay in ay culaysyo soo wajahday ka hor inta aana gabadheeda loo ogolaanin daryeelkan, sababtuna waxa ay ahayd, ayay tiri, aniga oo la daalaa dhacayay luqada Ingiliishka.
For several 2 years, the language was the barrier to help build my confidence and to seek help and to ask the right question. But that could lead a lot of non-English and cold community to vulnerability because it is very challenging. And challenging barriers as we cannot advocate to appropriate question and seek advice to make supported decision for our loved ones that can that we care for.
Waqti badan laba sano luqadu caqabad ayay igu noqotay in aan awoodo dhisida kalsoonidayda iyo in aan raadiyo taakulayn iyo in aan su'aalaha haboon soo bandhigo. Taasi waxay badi kartaa dadka aan luqada Ingiliishka ku hadlin iyo bulshooyinka kala dhaqanka duwan ee Ingiliishku uusan dhaqanka u ahayn xaalada nugeyla. Sababtu waxa ay tahay in ay jiraan caqabada ba'an. Caqabadahaasina qofka waxa ay ku sameynayaan garbaduub ayna fursadna noo siinaynin in aan u doodno, in aan soo bandhigno su'aalaha haboon, la talinta aan codsanno iyo in aan nolosha dadka aanu jecelnahay ee aan daryeelno uga qaadanno go'aan taageero wata. Dadka ka soo jeeda dhaqamada aan luqada Ingiliishka ku xidhnayn ayaa waxa ay ka matalaan 200% dadka naafada u diiwaan gashay waddanka Australia, balse waxa ay tiradaasi ka dhigan tahay 7.2% oo kaliya dadka dhinacaasi ka soo jeeda ee iyagu qorshaha naafada codsaday. Saraakiisha qorshaha caymiska naafada qaranka ayaa sheegay in ay haatan doonayaan in ay tiro badan ku soo biiriyaan nidaamka daryeelka caafimaadka oo ka soo jeeda dadka iyagu dhaqamada kale ka soo jeeda ee Ingiliishka aan ku xirnayn, iyagoo sheegay in ay u ololeynayaan in uu gaadho dhambaalkoodaasi dadka xaqa u leh daryeelkan. Haddii aad u baahato macluumaad intaas ka badan arrintaasi, waxa aad booqan kartaa websaytka daryeelka naafada ee ciwaankiisu uu yahay www.ndis.gov.au amaba waxaad wici kartaa teleefoonka 1-800-800-1100. Haddii aad isla markaana u baahato turjumaad marka aad wacayso adeegaasi, waxa aad wici kartaa qaybta turjumaada oo teleefoonkooda uu yahay 1-300-400.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.